dajimsafi.com.
Aye. Aye, show me your fashion. Fashion. Show me your fashion. 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 Aye, show me your fashion.
Fashion. Fashion.
Aye, fashion.
Fashion.
Yeah, fashion.
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 Aye.
As you know, unataka Gucci, Prada, Fendi. I don't understand. Kuna batiki misuli ya zenje. Hawaga upendi. Problem nini my friendi? Hawa unavichenja. Problem nini my friendi? I don't understand. You look so fresh, so clean. Chingoni umeweka madi. Pendeza mechisha. Posti picha.
Posti picha.
Drip kama South Africa. Au kama America. Pendeza mechisha. Posti picha.
Posti picha.
Kwa ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.